want the boy coming number one. Bad ass.
It's the kids, baby.
Oh. Shanga to kill ambivu. Uriwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona yanavyo kutesa. Siye kwetu ni shire. Oya leo shire. We don't really mind nga tukikesha. Riwake tekinyesha. Leo siku ya shire. Oya leo shire. Wanangu huku
kuna shire.
Huku
kuna shire.
Huku
kuni shire.
Kubaya ukiwa huna. Ila tulojipata kwetu suna. Wejigembe unamkuna. Huku walona meno anatafuna. Mwenye kisu kikari kala nyama leo. Kidari kachwa na jimama leo. Kwetu kuna shere. Oya leo shereo. Mpaka kesho tumeanza leo. Wasio toka wametoka leo. Wameifuata shere. Oya kwetu kuna shere. Uriwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona yanavyo kutesa. Siye kwetu ni shere. Oya leo shere. We don't really mind nga tukikesha. Riwake tekinyesha. Leo siku ya shere. Oya leo shere. Wanangu huku.